tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Be kabaru jame fulfulde altinere noga e jene lewru juillan do junno balde meden moddina battane meden meden jodi nokko no dirtet maison de la presse bomoko do jottino no do kabaru jidi umoro wegal kanko no dirtet Mamadou Watra won to buggi jamde to onayri bangal kammuji dibe kolliti do wadi kasaraji kewdi le nokkule de leedi meden di bamde blafa ngarta kuccal kany e bangi goto ngallure bomoko de to kayto botu joyido do witta witta sukabe jokkolbe don timmi ton le majjudate be gonde yaltoto nyalama hande fa yalon be kan sakirade ido golleji Jeux Olympiques Paris 2024 leedi malini tayri wirbe kawama aswer jabbi non de fu andabe kabaru ballon kollitide fa hande ba hebude gallunobe kanbe birade yeso di won sembe kabaru jidi min jogi new do bete hande di bismillah modon e hedate kollitide kasara kammo dido bo dum wadi aljumar jabbi non de nokko no dirtedo blale noga e joy lewru juendu dum wadi lengal lurendu dum latik sababu do so ciudi kewdi chami ton bulli kanya fa yotto nyegeje e mangasije ko nande mudum fu kasaraaji yaade mudum le odo nokko no be kollitiri wiide wattu jono yimbe wonbe tombe an bemba sanne be gonde wadde noddangoji fewde yimbe faabutobe kanya laamo fa yotto joyen aniyaji lobbi sita sidibe
porto bo mango ko wadi le noga e joy leri joy hitan o nyaadire noga e nay waddi bonolaji kewdi ciud amé fu sami jol amé fu naba mato jannam dungu holliti debbo modo goto me wana fu be nyamta kasin jian nabbe kulli amé fu dungu goto do holliti ben tewtra jamare balleku
so guruta an woro
ko yata ciudi temdere sappo e jeegon wonko sami sabe jandan min wala fesudu wotru to wala mi kasin to fu sami me wana ko me nyamata me wana nikku futu me walta me dogi me yeyi attiti bugu me bi nikku je ton to me sonta koy amé yoga du war faabe amé gaddu tawede fo medde wadan noddango fedude e jamaren walla amen medde tampi hande le genni bla fedje yartade me wala kassin
tampe foy tampe
o kabar goton hollita to maire commune bla lewi kanko Mamadou Samake o bonna jam wadi kettala goddo kassin le genni blani on tewtra lamu leednim tinno faabo jamaren e bonnaaji hewti
dugu begon galaji
genni ne fu uddi tiodjan ko yaata galleji udnere wonko jandan fewtini bonnon laaji pamde altenere yottade nyolman handen hajjil amen nokki joodade fe medde wadan noddango fedude gorman leedi mali
nit demawni
ni bonan laaji jam matama lamorde kewde le leedi malli hono misal kuccala kulukuru kay deede kewde le genni bama ko do
le on do wattu futto sigasutebe gonde fiide do hen dabareji dum won suudu meri wondo tondo holliti wiri hitande fu ko yata midioji noga kali sefa be jaltinta tan so ayito goriaji gonde le ngal lorende ka fande be kolli mettiji mabbe dum won ko nayri bangal no attabiaji jamarnde wuri be bi wakkati fu yupantuni le goriaji di kanye ko nande mudum sita siti be
festa dati fetta le genni sigasu ana mo nyol man handen du e tawede fu fosede ko heemun yo nukkuji to nyamarta yippete du yo hune ko sami bin hande bonan laaji jam dum holliti kanko madam touré ramata bagayugo jokkotat bo maire genni sigasu humni kabar labontune datti mawde de kayli gennini
on prévoit jusqu'à
mede wonde fide dabireje hebde ko yata millionaji noga ko faabato amen labondulelle fonciere nandan mudun sa jamar ko heemudo hande ana yippa nyamade len e fonciereji dum ko sabi minta tunden nokkuje tiagan so jamar famtamde kuteji yippo ko nyamat en nokkuje natto fu jukkado yoban ko yata o nyata tati e temet jeegon
sanction fait 18000 francs
bele jodi bele ciotta nokku sobudo bobu ana mata tatteji fu gaddo e tawete yoga ciottobe hajjileji mudun wana goton ko nayri bangal o kabaru so yoga holliti wi ni tuni lamorbe commune ngaji di yoga holliti dum battan jamare
ni sam nyabe
hitan fu so nungu battigen maire on ana labintena le fossere fe da mudun ga famtene rewbe ben de kuteji yippo nyamata ne di fosseji wonko tedi sanne maire on do daraga mudun ko nayri bangal lamtunde fossedi sabi watti fu jamar an yippadon tuni dum be halta fe hunde
majigi fonse kono
hore komino holite hande di bonalaji di janko heemudun yo mudjun gon nukkuje den wada ciudi waltede ceggal luttude sariyaji mahude den nukkuje dungo imerana kilu mayga hebni sijo tamani yude sikasu
ido kabaruji fan ba hebe do bmm ande to do page facebook kanya fayoto konti ter kidno det x nyalo mahande no konayri bangal botu jowido do witta witta sukab don timmile cekito yonternde le ngalure kaynde le balde tati yimbe europe le pelle societe civile fa yotto lamu ko be kanye pelle community kabaru yimbe wittobe fur an gonno le odo botu halaji kewdube kaliton nyalo mo hande be bi ko han tabede yalla dido titalaji an hebene jokala sita sidibe
fana o joda hala yo hunjude tidallaaji wonde yimbe ferotobe festa yimbe yoltobe wongo sabi ben yirun gon lamu kay do e tawede fu yimbe ko he yoltobe yonkime en bondo datidin le horizon donc hollidi kanko Moussa Ag Atayer ministre hejaado bibbe leedi mali gobe ciagan leede
l'apport inestimable
festa yimbe jodi be ciagan leedi daroga be mata masanne ko naari bangal yirunde region kay Anton fa handen wiibe hewbe maydo dati jolal di dubi sagtreji lene la morde sabi hollitama ko yatimi udnere e yimbe debbe e jene wonko maydo dati jolal bamde decembre wartane janvier hitan 2020 do dati hakkune mortane maroc nade espagne le o joda hala yimbe yolto ko hew mudum fotte mudum fatade bale yogaji kasin jinginobe be yimbe yoltobe be holliti hakkileji kewdi ko naari bangal yolagol
forum nini nani
hono di batuji ana jogi nafa fa wala seram gaddo e tawede fu yimbe habbe anniya yade jolal jaato han famnede kutteji mudum mede do yalla surab amen dewtini golleji lam amen do ana nato sabe be dada sarre kutteji jolal ko wel amen handen tan surab hebne golleji nukkuji amen do
o ka saka sigiya
o joda hala timmine aswere le genni kay yimbe ko heewi fottile o joda hala ku jandido tidalaji yolagol kay honone dabireji firte mudum yalla dun accha don ko mahamadou samba jolle hebni sijo tamani yude kay
wattu jone kalan kabar mbirki sembe chaldi jeux olympiques paris 2024 leydi malindi aswere jabbinonde wakande be kawtino leydi zaponde tapibe wattibe baddu goto kambe kebay fi baddel gotil kanko salifi jekiti andano kabar fi gol bolobe ko o liti wi de fa hande no malena wa hebude ngaluno han jabbirade yade ko no data quart de finale so ni mali hebi hawude dum won leydi no dertene para goindi le talataare warornde kedda moko mo sifi do hen do faccitango sita sidibe
je crois que ce n'est que parti
mide mila fa hanen leedi malni so di madraji ana wa hebde hore les quart de finale warta fiew saw le pire warane leedi malni ana han pidude e leedi paraguay paraguay handen kan en hebi wune do leedi israel tiagan hebi bibbe nay le ne pire ballon sa yele gubal ngal leedi mal wonde mudum leedi paraguay won didi bo hen be sabbe hebi tobbe tati tiagan leedi japon hebni tobbe jeegon le ne pire ballon sa be wadama kalfe timmi leedi malni jippigen nati tatbo le gubal ngal tobbere watra tan wonko leedi mali jogi ñol ma hande gaddo tawede fu leedi malis wad imadraji ana wa hebde hore leedi pirre watta wad hakkune kam gal leedi paraguay talatar ngaran
paraguay mardi prochain
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e leede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
wattu jone ngadan halde kabaru o do video gonnode le beme ande to kollo wiide datol kuli kurongol no woti nyalawma handon o do video ana hollaton wiide datol gol gudrongaji kewde kanye maha ton kanye fa yotto pongaji ko nande mudu fan jabbolle o do gudro hono wori sita sidibe
lele doyde ay amublaji kewdi ando lawal mangal ko noddata autoroute halaj kaltelen o video yo bamaran kore no hollitita natnorogol e region leedi mali idbo do woni region kulukuru nga watta cile mudun o video pen balay kirino ciagan lugan goj amen me tawi o video wana gonga sabi hejabe amen ko heewi gollobe sijo tamani anandu datul hakkune bamgo kulukuru be holliti li o kawar hollita do le o video hollitita natorde genni kulukuru ciagal mudun do yimbe heewbe jodibe le genno dirteni megi tan le genni kulukuru holliti do o kabar yo penenno ciagal mudun lugan goj amen wadade jaabeji holliti widum wala gonga essentiel yatel o video yo leedi kuwetti woni atol yahangol irak no yitama le hel bem ande gor ko noddirte site web polonais gonga non fessal lam mal on fi dabiri honene mudnirta lawol ko noddirte route national numero 27 sapo jeegon lewru jo jabbino to horjo leednin gaddo e tawede fu o video mata de bem ande de hollitita wi golleji ngol atol fudda matta fon
ay wasen jabbi ko do video site sidibe ngara kalnaami hol kabaruji ko no le yontere jabbinonde
kabar men yontarne ana janta yu dabir kesso fiado to lamu leedin ko golleji modu fuddi alnat jabbinde geni bamako do lamu leedin holliti bi ciegal handen jamar ko he modun ana wa yobude Moussa Kadji talkal mako noddete carte d'identité fartade jukngoji de police en wattado jamare daddin kay tetugol wol sebe nanan modun e telephone ngaji mu en ciegal modu kabar men yontar kas ana janta de batu noddete conseil des ministres ko wada alarba jabbine sariaji kewdi bamawle modun ko naari bangal luagol saria leedi malnin leedi sariaji be holliti golleji kewdi ko naari bangal ngon president leedi malni fatade kasin wadde wotingaaji depte en nanal mudun en timna kabaaji mata yontane ko naari bangal uddutunde nokku goto to nyaaw ko noddirte drépanocytose nyawnirtele docteur hôpital somne dollo genne moti me holliti wile temner fu sappo fada sappo e jeegon jamar ko o nyaaw mata mudun ana wa nyawnede le nel lamorde lam ko horebe docteur ana tewtra jamar ko he mudun tinno yotto on nokku yalla ana heba nyawnede
ayo do ngarti addude betande do kabaruji meden dimi joti on sene hedade heju jamen dido kabaruji fono maɓɓe heɓa hettinade ɓe so gabbido bema ande toɗo mbawi hettinade toon so gaɗi www.rcjotamani.org non ƴeewi ɗum won service kunafonima min gonno noddude via mo 37 321. soɗo nodda oɗon numéro ɓe kolliti ɗum wajibi sina tawaɗon fi so buɗɗunogay ka e crédit ɗum woni téléphone moɗo ɗiɗo buɗɗunogay fe e mbuɗu taccataki ley hen kono jeeya fewno kono andirɗon noɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana wodi. Wassalamu. Yewtere meɗen nde waran yo wat dow hawaluji ɗum woni gallude Bamako nde ɓe kollitiɗe wattu juna anniyaji ɓamama dow hen kono ayri banggal yimɓen juppoɓe tunide ɗe ley ɗatiɗiɓe kollitiɗe kala mo seela e nanguede fo so lawmo yeehi ɗum jukkoje ana wawi waɗede fewde muɗum non woodi hono kamɓe yimɓele nangoɓe ɗati moɗɗiɗu noon ɓe kollitiri wi ɗeɗo jukkoje ana mbawi waɗede fewde e muɗumen ɗiɗo anniyaji yo suudu mairi mawnuɗo Bamako ɗo kañum ɓami ɗum hono fu ɗum wori wattu juna tam ɗiɗo anniyaji ana gondi tabede na yimɓele wonɓe ley mali ɓe hoɗo fu ɓe miijino anniyaji ɗi gorgi fa keɓen famtare gare keɗe ko sita sirɓe fewni en dow hen.
Caggal hannde neɗɗo fo tippuɗo ñamarɗo doɗɗatɗin kañ hono misal manaji nandan muɗum li ɓolɗin waran toŋŋede sa watti nungu yoga tewtan tan hono tippirto ñamarɗo mumen li janƴilan nan ɗuyo hunde ko wona tagu lobbu saabi ɗum natto saabe bonde laaɓiɗen ka e li ɓoli meɗen neɗɗo fo nagan hono ɗi golleji toŋŋeten ɗi kabaruji hollitade to kanko Sirma Sakou goto e hoorejo haltanaɓe golleji laaɓantunugolle dene Bamako le wi makko yimɓe nayon tongama to laam on saabe fodɗo ko ñamaɗo nandana muɗum doɗɗateɗi kayle leɓɓol ɗi o holliti fa hannen ɓena mata yimɓe yogaɓe ana immo hakkude jamman tippo ñamaɗo doɗɗate mawɗi ɗi
le dimanche déjà ya 3
alan ƴaɓɓigal yimɓe taton tongama to saratoɓe leydi nin kiite meɓɓe ana wonde waɗɗede jaati tati e ɓe yimɓe nangama dene jigoron para neɗɗo goto tongama doɗɗaton jelibugu nokkuje fuu to ñamaɗo hana yippede laam on yamiri yimɓe yogaɓe heɓat ɗen nokkuje tonggan jamare yippoɓe ñamare ɗen nokkuje caggan hannen mi won numéro goto mo jamare fo wawi noddude muɗum so yi neɗɗo ana waɗa hono ɗi bonallaji ɗi saraji haadi homo fo an han wattata koyɗe muɗum e ɗi golleji
participation des communautés et des citoyens par rapport à ça
o seeɗa goto kasi ana ɓamale lukkuje hewɗele leydi mallini le genni segu ka e genni gawo heƴaɓe laamo joɗi ɗen nokkuje joddi kaldi e amiri en gelle ɗen ka yimɓe voir yalla ɓe fiya dabireji honone ɗi bonallaji accirte lewi kanko nuhun jara maire commune segu o holliti wittippade ñamarɗe nanal muɗum ɗo ɗati mawɗin yo hunde ko sare jaɓine fe beete goto
la mesure est belle et bien ici
o dabit ɓamaɗo yo hunde lobbere sanne mais samme mati watte nungu joni yimɓe yogaɓe so ar fa kamo fuɗɗin tubde tan tippoto ñamarɗe mumen le jam ɓoɗɗi yaade yoga jaati ana noddira ɗum wi promo saabu yippan tuniji galle meɓɓe fo le janƴilanno saabu ɗi kulleji ana wawi nata saabu bonde ha waloji meɗen so ɗum waɗama wala fune nokkuji meɗen yiriwiri
assoir un développement durable donc c'est contre le développement durable
fista yimɓe yogaɓe weltama sanne caggan ɓameko o sére le genni Bamako ka genni gawo ɓe holliti fa hannde ɓene sugli yalla o saria ana heɓa batte to laamu no wodiri ɓeɗe tewtira laamu o tinno tonga neɗɗo fo yeddiro ɗi sariyaji ɓamade
partout où on veut travailler là
nokku fo tomin hani wadde ɗi golleji joga antone ko heɓata ɗum o David fiyaɗo moƴƴi sanne ɓen hani tinnade ɓe jokkina ɗum e tonga jamade saabu muɗum sono walani laamu o darogal muɗum yalla ɗi golleji bonni ana acca miile jaati watti nungu joni yimɓe yogaɓe golleji mumen tan tippade ñamarɗe mumen leɓɓol ɗin yoga jaati ana itta tuniji culmoɗe mumen yippa leɓɓol ɗin yaade ɗuyo hunde tan to han tonge saria leydini
forcement des sanctions
Sirma Sakou kanko neɗɗo goto haltuna kabaru laaɓuntude genni Bamako ni e maggal muɗum ko holliti imma daraji waɗama famtude jamare de kuteji ɗi bonallaji fandena o sére ɓamede no mi waɗi imma daraji kila tati goho muɗum mi famini jamare ɗiɗɓel muɗum yoga jangguinama ɗi golleji tatɓel muɗum yimɓe yamirama ko hefta ɗi golleji nayyiɓo muɗum hannden tonge kon jamare tan wonde waɗede miɗen miila caggan lebbi jeegon ɓamaɗo saabe ɗi golleji a nato saabe hannden jamare welta tagoji mumen lewi kanko Gawsi Berté kañum neɗɗo goto ando kabaru hawaluji o holliti wi o saria ɓamaka e watti muɗum lewi makko fa hannden leɓɓol ɗin wala nokkuje to coggu watte kayto ñamata han tippede
notre cadre de vie vraiment c'est notre
hannden dawiɗ an han fiyede yalla gelleji meɗen mawɗi ɗi kañ e gelle pamara fo ana laaɓantina laaɓan yo kabaru mo homo fo han wattata koyɗe muɗum hen fuɗɗirade le galleji meɗen jamare jangguine hen e anta nafa laaɓan le galle caggal muɗum ndu leɓɓol ɗi fo laaɓintine saabu ɗum hunde tan ko neɗɗa ko wawiyade caggal muɗum
dans la société mais il est impensable
ɗum ko timminta yewtere meɗen ko jantade ha waluji Allah holli en jeɗɗine garore